what can I say? It's still a game, and again and again. So get karibu, baby. So get mpenzi ni kueleze. La moyo ni ni kwambie. Najua unaamu na shauku ya kutaka kujua. Nataka kukwambia ya kwamba mimi nakupenda. Nataka ulimwengu wote ujue kwamba nakujua.